Unit 4. At the market.
Sokoni.
Dialogue 1. Alison is with Regina at a small market. They stop at a stall piled high with oranges and other fruit.
Unahitaji matunda gani leo?
Nahitaji machungwa. Ebu njoo bwana. Habari za asubuhi.
Njema tu, mama. Habari zako?
Salama, bwana. Machungwa haya, bei gani leo?
Haya shilingi 20-20. Haya 25.
Ala, ghali mno. Punguza bei bwana. Nahitaji mengi.
Unataka mangapi?
Naomba 40.
Basi, chukua kwa shilingi 15 madogo haya.
Vizuri. Mapapai je, unauza bei gani?
Mapapai ni shilingi 30.
Kwa nini ghali hivi?
Sio ghali. Ndio bei yake.
Hebu punguza bei bwana. Ninahitaji 3.
Haya, mama. Nitakufanyia shilingi 25.
Utanunua matunda mengine? Hapa pana ndizi.
Sihitaji mengine. Haya yatatosha. Tuna migomba shambani.
Jamani, bado mpo hapa? Tunakwenda mkahawani. Tuna kiu sana.
Haya, kwa heri bwana.
Kwa herini.
Now imagine you're at the market. Ask the fruit seller what the price of these oranges is.
Machungwa haya, bei gani leo?
Haya shilingi 20-20. Haya 25.
Say, that's too expensive, and ask him to reduce the price.
Ala, ghali mno. Punguza bei, bwana.